olunyiriri olwabula lugezezzaako kunoonyezebwa. Abantu bakoze kyonna ekisoboka nga ne bw'osimbawo kyonna olunyiriri lwabula. Nzijukira edda we nali nga ntandiikiriza okubuulira, omusajja yaŋŋamba nti genda obagamba abantu abo abakuŋŋaanya olunyiriri luno bwe baluzuula mbawadde miliyoni 10 buli aluzuula. Tuba tukyasiriikiridde, neebaayo omula naaga nti aa mpaddewo n'emmotoka yange yali ya benzi. We nali mbuulirira waali wanene nnyo, nga waliwo abannaddiini bayitirivu, nga waliwo abanoonya ssente babonaabona mu nsi. Ne mbagamba mu kifo ky'okusala ffene okutunda amanda okwewolawola ssente, genda obugenzi onoonye lunyiriri luno bw'oluzuula kapito oba omukozi otya
oba omufunye.
Ne banoonya tebaaluzuula. Ne bwe twayongerako essente nnyingi, omu kyava akontola olaba baziteekako zityo teruliiyo. Katusabe. Kitaffe omulungi, gwe mwogezi omukulu ku nsonga eno enkulu, twagala tugiyireko tugitegeere ku Yesu Kristo Mukama waffe.
Amiina.
Njagala kutandika olw'okubanga obudde bugenze, ebibuuzo bya nkya n'ebirala byonna, katugende mu maaso sipiidi yayiriyiri olw'ekiseera kye tulina. Njagala kusooka kubazzaako mabega kubategeeza Katonda afaanana atya. Tetuyina kifaananyi kigazi, naye tuyina ekitubuuliddwa. Zabbuli 89 3:4 lwe njagala tutandike nalwo. Bwe tulumala tusome mu buulizi 3:14.
Zabbuli 89:3 lugambye, simenye nga ndagaano yange, sijjululenga kigambo ekyava mu mimwa gyange.
Kaakati bassebo ne bannyabo, Katonda mu nnekya ye, mu nkula ye, kyovala batwagamba luli nga tuyiga nti enkula ya Katonda ya njawulo, eri separate, eri different, ali spotless, ali just. Ebyo nabyo Olungereza bitegeeza kimu nti ye wa njawulo, tafaanana na bantu. Agambye nze simenyenga ndagaano yange. Ffe tumenye endagaano ez'obufumbo, ez'okukola, tulayira mu paramenti, mu erosiz ne tumenyawo, tulayira ebintu ebitaliimu. Naye naga nze simenya ndagaano, naye ate akantu teeke kano, sijjululenga kigambo ekyava mu mimwa gyange. Katonda bw'ayogera ekigambo naga nti nkuwadde omukisa, ekyo takijjulula emirembe n'emirembe.
Amiina.
Mbadde nsubira amiina eya ddala. Katonda kasita ayogera n'alangirira n'agamba nti nkuwadde omukisa oba ogufunye emirembe n'emirembe.
Amiina.
Tasobola ate kutulaba sinanga tiobange obakatikanga omuggyeko kubanga atunula bulala. Agambye nze sijjulula ndagaano, simenya bigambo ebyava mu kamwa kange. Nkuzzaayo ku lesson. Katonda bw'akeera ku makya n'agamba nti olunaku olw'omusanvu nduwadde omukisa, tosobola kuluggyako, tasobola kuluggyako. Ye Katonda agambye nti n'awummula, n'aluwa omukisa, n'alutukuza. You can't change it. Ne bw'oba munene, ne bw'okola olukiiko, ne bwe mutuula bangi, ne bwe mubeera bannaddiini, ne bwe mubeera bagezigezi, tolina kontrol ku Katonda. Tamenya ndagaano, takyusa. Kavula nga njagala okulabulamu abafumbirwa ne muno baana bane mwekyusakyusa endagaano. Gwe okitegeera nti Katonda naye takyusa ndagaano. Kyovula baga ntolayirira nga bwerere, bw'oba tokikole tolayirira da Yesu mu ya gamba ku baba kantola ilanga bwerere nze mbategeza nokulayira togiranga chi kubanga nze kasitola ira nze kasochi wani kanokande ha chimazi kastankulanga simenyenga chigamu ikiva mukama muburi 314 agamba ate
manyinga buli katonda chakola kinabanga kyaluberera
buli katonda chakola kinabanga kyaluberera
tewali kintu kiyinza okuchongerwako
tosobola kuchongerako
ne wankubadde okukisalibwako
tosobola na kisalako
era katonda kyava kikola abantu balyoke batye mu maaso ge
manyinga buli katonda chakola kinabanga kyaluberera Katonda taiza kola chintu ate kwachi kulekere ochitereze chovola ba yakola omuntu namuteka ke nyindo bidi chino ebituli nenga bitunude wansi no maloza lo mwanange bituli bitunude waguru ba mauli lebe bakungana kubanga bituli byatunude wa katonda chi yakola chaluberera bulirwe chichuka ko Nechichuko kutune kutabera wekubera nekubera walala. Chichuse. Agambye ndi chinabanga charuverera. Tewali chintu chinza kuchongera ko. Katonda baba ya tonda. Na agama tunonakulu wa musamvu. Tosobola kutula ancha nochimodolinga. Ndi kanchi modolinge. Kubanga Yesu ya zukira kuruno. Now I'm modeling it. We have changed it. Kubanga tuliruchiko. Kubanga tulichi. Agambi, techiinza kuongeruako. Ne wankubado kuchisarako. Toinza kujamu kisa katona chawademu kisa. Bagani nkwado mukisa. Abagu kuwade. Aleluya. Echo nchagala. Ndi katona chiavachi kola. Aba antumali ukeba tia masuki. Singaya balekele mitu nga mumu binyola agame muagala. Singaya mitu muagala. Wala bakati mubichanga na nyakati. Singaya balekele mwinza ni munabi kola anga. Chukwana batuka kuteka liya sabili. Nali wandi kanangalozi kujinja. Nangalozi. Amanyimu simula simula. Chakola chinabanga charu.
Charu verera.
Malachi.
Malachi. Satu mukaga agambye.
Agambye.
Kubanga nze mukama.
Nze mukama.
Sijuru kuka. Mwebataba ni ba Yakobo.
Chemufundate mwaruwa.
Chemufamule moku maribu wao.
Nze sijuru kuka. Eraba seba neba nyebo mwaba inebi ntubi ya katonda be mwajurula. Nemubi jao nemubi za wano. Are you sure ne katonda ya jurula? Katonda go garment ya juru. Yaga nze sigirachi.
Sijuru kuka.
Awensivid. Njagala tuanguye. Kubala. Abiri musatu. Olwabiri. Agamba atya. Kubala. Abiri musatu. Olwabiri.
Kubala abiri musatu. Olwabiri. Agambye bwata.
Agambe tulire.
Laba.
Hey.
Ndagidwa kuwo mukisa.
Ndagidwa kuwo mukisa.
Naye wado mukisa.
Naye wado mukisa.
Nange siinza gujulula.
Aya. Katonda bwawo mukisa toyinza kujula waliwo omuntu omwe yagerengetanya na ngamba kale katonda yagamba nti Saturday Rome Sam nenze katikale katwali 7 itu lunako lutukufu bwembala nemveno siweza musanvu bwembala nemveno oweza naye tosobola kujulula muki tosobola kujulula mukisa tosobola obwo buyinza katonda yabukujjako tabukuwanga na bukuwa tabukulekeranga bwawo mukisa aba wadde tosobola kuchusa mukisa katonda gwatadde kushintu nokujjako ekito kirina tachikulekeranga oyinza kusomera nne ku Isaiah 12 musamu nempulira Isaiah 14 Isaya kumi na nya ulai mwamu samu
ulwabili mwamu samu lugambi
lugambalutia
ntikubanga mukama weje
yeyatesa
elani alichijulula
elasobola kujulula chatesa
no mukono guo gugorodwa elani aliguzayo
tosobola abangi weteke kubintu birala katonda chayo gede na chirangirira keep quiet nebo bato chagala chirekenga wechiri tewe kalaka asa omalabisera
kuva asatu mwemu kubina mkaga
abaana ba Isirayiri kye banaavanga bakwata ssabbiiti okwekumanga ssabbiiti mu mirembe gyabwe gyonna okuba endagaano eteriggwaawo.
Ssabbiiti ndagaano eteriggwaawo. Eggulu n'ensi birivaawo, naye kye yateesa Katonda tekirivaawo. Emirembe naki? Tekiggwaawo. Katonda atuyambe okutuyigiriza olunaku lwaleero. Njagala tugende mangu nnyo ku ky'okuyiga ku ngeri endala. Tugenda maaso. Endagaano empya, abantu batugamba nti ffe bwe twatufuna endagaano empya, ebintu ne bikyuka. Waliwo omusajja yakuba n'akadongo n'agamba, ffe tuli bandagaano mpya, ffe tuli bandagaano mpya. Ekitukuumya luno lunaku kwe kubanga Yesu lwe yazuukira. Omuntu yenna bw'akugambanga nti nkuumye olunaku olusooka kubanga Yesu lwe yazuukira, n'okuuma Sande kubanga Yesu lwe yazuukira, omukubiranga mu ngalo n'omuwa kikumi ku kinnaakyo. Let me repeat. Omuntu bw'akuuma Sande nga olunaku olusooka, one, two, n'alukuuma nga olunaku olw'okusukira kwa Mukama waffe, ayina makisi kikumi ku kikumi, mukubireko n'embugalo. Bw'olukuumanga ssabbiiti totawanyi na kufuna waddemu, kubanga tolina buyinza bukikyusa bujja mukisa ku ssabbiiti n'okuzza ku lunaku olulala. You can't. Tosobola. Era bw'oba wakikola oba obalimbye bano. Agambye osomyeko tonasoma endagaano empya. Endagaano empya oli yagamba nti kubanga Yesu yazuukira, wala n'agamba nti eggwanga bwe yazuukira naffe ng'abakulisitaayo ne tukyusa. Ne mubuuza ekibuuzo kankibuuze mu abatudde bana be Masaka n'abanda babonabonabona, omanyi okubala? Yesu bwe yazuukira yagendera omuggulu?
Nedda.
Yagenda omuggulu?
Nedda.
Yamala ennaku amakumi aga?
Ana.
Ngatanagenda omuggulu. Munaku amakumi ana mwalimu sabiti?
Mwalimu zalimu.
Mwalimu sabiti?
Zalimu.
Mwalimu sande?
Zalimu.
Yakyogerako nti nga bwe nkyusizza, nga bwe nzuukidde ku lunaku luno, therefore kati sabiti ekyusezza eno?
Nedda.
Yakyogerako munaku ana? Munaku ana bwe kiba kyamulema okwogera? Bwe tuba tusomesanga ffe abasomesaako, nga ggwa maaki nga ggwa esetinze ekibuuzo oba setinze bubi, ebeera free mark. Bw'aba yeerabira okukitugamba. 40 days nga Yesu wali atambula ku nsi, ne bamulaba, n'alya nabo, n'anywa nabo, takyogerangako. Lwaki oyogera ku kintu nannyini kyo ky'ataayogerako? Ennaku ana njagadde nabagambye ekiraala kino twagendedde kukusomesa otegeere, ogende mu ggulu ng'oli musanyufu, ne mugenda ng'oli mumativu. Mu nnaku ana yakyogerako musajja gwe, mukazi gwe, tulaga olunyiriri tuli wano 40 days. Lwaki atuleka mu kabi? Yesu abanga teyakola kibi kino kye kibi ky'aba yakola okutuleka mu kabi n'asirika. Akyusiza ekintu atagiza atya?
Asirise.
Yesu for 40 days ng'alabika, ng'alya nabo, n'anywa nabo, n'atambula nabo, n'atakyogerako. Bwe yali agenda mu ggulu, bonna ne bakuŋŋaana ng'omuntu bw'aba agenda okufa. N'abagandi mubaleete bajje wano, mwenna muwuliriza nnyo omuntu agenda okufa by'ayogera. Yesu nga bonna bakuŋŋaanye ku lusozi lwa Zeituuni, n'abagamba mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri. Abantu babatizibwa okuyingira mu linnya lya Kitaffe basirise, n'eri Omwana, n'eri Omwoyo Omutukuvu, n'aleeta ekyenjagala okuleeta, nga mubayigirizanga okukwatanga byonna bye nabalagiranga. Uliriza manyi Oluganda, nga mubayigiriza okukwatanga byonna bye nabalagiranga. Nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gyonna egiyiggwaawo. Oli bagamba nti yigiriza bye nabalagiranga, mukulabako abakugambye nti genda oyiyeyo ebipya?
Nedda.
Oba mutuufu okuteekawo ekirala?
Toba mutuufu.
Muyigirize bye nabagamba. Kyova laba gy'ona balaze nti okumanya baabitegeera. Ne maama we bwe yasuuka ku ntaana nga ssabbiiti etuuse n'akola atya?
N'awummula.
Ngeteka medikolachi.
Ngabwe lilagira.
Kubanga ya baka manti mbaburi le guru neso kutusale livau. Enyu kutemu ni wakubada katonyeze tekari chuka. Tiyaka manti mamuli sanyuke nyonga azuki denga mchusa. Tiyaka manti mamuli sanyuke mamuli kungana ni mwela banji. Mtomi yangama. Nenga tuliba anji. Kati obunji nebu kolachi. Obunji nebu kolachi. Obunji nebu chusa katona. Tebulina. Tebulina. Ulila. Muntana tuwarabie. Yesu tuwatege daba abadewo. Yafakulu na kuchi.
Friday.
Munimi ezafe. Na ye muluwa katonda. Yafakulu wa mkaga. Ngencha yechi.
Yesabiti.
Abazungu. Beba chitume rigambo.
Friday.
Echitegeza. Nebalu itana Good Friday. Good Friday, lueru naku, lwetu tambuzo msalaba. Good Friday, lueru naku, lwetu abamutabali ya nyama. Good Friday, lueru naku, ngencha, kastoba nga walimu zale umuaka guno. Naba mzale nga kumina manana? Nga walimu zale? Kanda baba alipa zale.
Kumina manana.
Toli nacho liwoza masuga katunande sabi tegera. Walio laba, guwebali kunko mezao. Kumwaka guno.
Bili abili mwe tano.
Mwezo kwede.
Ogwa April.
Nga kumi na mnana Friday. Luali Good Friday. Bible yegamba ngenkera. Sabit. Kastoma ngo wagenda koku somero. Omanyanti bovaku Friday. Oda ku Saturday. Eno ye Sabit. Kati Sunday lwe yazukira vere ale Bible chiagambe we unako olusoka mna kwemeka
omusanvu
omusajjo muyambuza nangati nenga dolu myufu katonda si yalusize lanje abantu bebalusigachi
lanje myufu
ate chalu basize lanje myufu nacho chitufu. Kubanga enjiri bwe yabulirwa amawanga gonna pateka n'enjiri ebulirwa amawanga gonna abasajja babulira enjiri okuva mu Yerusalemu ne bagenda mu Yudaya ne batuuka ku nkomerero y'ensi terminology yali ngetegeeza kutuuka Roma. Roma jenjokerako e Roma enkafiri so sene ensomi yaliwo mu biseera ebyo bo mu magezi gaabwe abantu kubaka enjiri babasanga nabo bagezi. Ngapo wana banawane dini mbeyaji wano mbugana. Nafu ya tusanga tusituina betusinza wano mbugana. Nabali bayi na cheba sinza. Elanga boba ayi ya magezi gawe. Tia kisingo kubecha amanyi mu planets. Yenjuma tujuwalu na kulusoka. That's how it came about. Mwezi kwe kudako. Neba genanga babi tubatuma. Era singamba ebesara mbelina bulungi. Ezozo nena kuzawulira. Ezoza planets. Zazuna zuna. Nja kuziba itemu wanonga funya kasiru. Agamba katonda Yesu wafe ku sabiti ya lumala muntana abayigirizwa balumala mukusinza wadenga biri bwebityo naye nazukira ku lunaku olusoka munaku omusanvu kubasi kwiso mukama wafe.
Amina.
Yesu bwe yalinga ali mu nsimuno Luka nya 16 kale ngabo tulabye mangu. Soko deyo shome Matayo 5:17 paka 19. Ngolibwa anonyaruli. Matayo 5:17 paka 19 ne ngolibwa anonyaruka nya 19.
Temulozanga nti najja okudibya amateeko webyabannabbi. Sajja kudibya. Wabula okutuukiriza.
Yes kabasebo olwo kubanga nabagambe yali different. Bwateeka amateeka nagawa. Ne unya chino, ne Yesu weyaja, nagagonde na ate ya gateka. Hekito chini kuplaniti. Wanateka mateka, yetega mkwata. Umusanga gaiseko. Ninga yenanyine mateka. Katonda, yateka mateka hao. Yesu weyari kusikuno, nagante mulo woza ntize na jagaja wo. Edamu menaba imba mkama, nize nawona, nagena mu Yesu, nize nawona. Eguli kutunda neri kwe uonya neri wakubanga dembe ya wuntu. Neri kuleka ulaba ya leka Lucifer. Neri kuleka ulezi.
Kubanga ambaga amba mazimanti. Eguru nensi okutusa rwebili guwao. Enukutemu.
Enukutemu.
Ne wankubada katonyeze.
Akashi.
Akomu mateka.
Aha.
Tekari guwao.
Katibu yaliku usiku notudemu tukisomeru kanya kumina mkaga na akulatia. ne Baebulaniya 13:8
Lukanya 16 n'agamba nti najje Nazaaleesi gye yakulira ku lunaku olwa ssabbiiti n'ayingira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye
twakiyize eyali ki
empisa ya Yesu
babeka baagala okubeera n'empisa ya Mukama waffe Yesu Kristo ye ate obeera otya muganda we yagamba kitaffe ali ludawa
ali mu ggulu
kati ffe tuli baganda ba Yesu empisa ya kitaffe y'empisa ya Mukama waffe Yesu Kristo yakugenda ku ssabbiiti mu kanisa ng'ogenda kulima genda kusuubula kano ke kabona akatwa kati tuli baana ba Katonda yendagaana eteriggwayo mirembe naki
n'emirembe
Baebulaniya 13:8
agamba atya
Yesu Kristo yo ne leero ababumu n'okutuusa emirembe n'emirembe
amiina
amen
Yesu tafuukafuuka ku luberebere mu lusuku Aden it was Saturday when he was here it was Saturday it is still Saturday and it will be Saturday kwa siku ya Mukama wafu tachuka chuka Paulo bwe yali wonga ali mu Efeso yeye abichusa byali bichuse mu Ediana mu 5:13-14 mundagane mpira twagala kulaba mundagane mpira bichufu
Bikolwa 13:14 agamba bwati
agambe
naye bo bwe bayita okuva mu Peruga ne batuuka mu Antiokia kya Pisidia ne bayingira mu kuŋŋaaniro ku lunaku lwa ssabbiiti
ekigambo ssabbiiti kikyagenda mu maaso nga Yesu amaze okugenda mu ggulu somo olunyiriri olw'ekkumi n'emmeka ekkumi n'ettaano olw'abiri mu musanvu
olw'15 bwe baamala okusoma amateeka n'ebyabannabbi abakulu b'ekkuŋŋaaniro ne babatumira nga babagamba nti abasajja ab'oluganda oba mulina ekigambo eky'okubuulira abantu mwogere Paulo n'ayimirira na olw'abiri mu omusanvu lugamba nti kubanga abatula mu Yerusaalemi
Efeso mugere maaso
abatula mu Yerusaalemi n'abakulu baabwe bwe batamumanya oyo newankubadde amaloboozi g'abannabbi agasomebwanga buli lwa ssabbiiti
ekigambo tekinnakyuka Yesu abaddewo nga weekiri agenze mu ggulu we
weekiri
bikola 16 lekera waawo bikola 16 12:13
12 netuvaayo okutuuka
efiripi
mu kibuga kya Makedoni ekisookerwako mu nju yeezo ekyazimbibwa abaruumi netubeera mu kibuga omwo netulwamu ennaku awo ku lunaku olwa ssabbiiti
endagaano mpya
netufuluma mu mulyango gw'ekibuga okugenda ku mugga bwe twalowooza nga yaliyo ekifo ekyokusabirangamu
bagende kubikola 17 3 ezisooka biri byabadde Efeso bino biri Filipi soma eby'Esasolonika
ne bayita mu Amphipoli ne Aploniya ne batuuka Esalonika eyali ekkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya awo Paulo nga bwe yali empisa ye n'ayingira mu bo mu ssabbiiti ssatu
empisa ye bw'ekola ki
bwe yali
kaakati sebulirwaki nkundwawo nnyo olunyiriri olukyatubuze olubuze mu Bayibuli lwe lunyiriri olugamba nti Sunday ssabbiiti ne bwe nzigalawo nyongere kale nze mbadde maze olunyiriri olugamba teruli mu Bayibuli eno eno tosobola kuluzuulamu tosobola lwaki naye ffe twafuna akakisa abathologians baatuula wansi balunoonye balabe ekigambo kino mwekiri awalala ne bazuula nga kiri mu Bayibuli mu ndagaano empya emirundi 8 gyokka weetegereze emirundi gino 8 gikirabikiramu omurundi ogusooka Matayo 2:8 olunyiriri olusooka
Matayo 2:8 olunyiriri olusooka lugamba
lugamba lutya
naye olunaku olwa ssabbiiti bwe lwali lugenda okuggwaako
weebale
ng'olunaku olw'olubereberye mu lunaku omusanvu lunaatera okukya
ekyo kyetaaga mu magezi mangi olowooza
nedda
damu
Nedda sebo.
Demu wali.
Agamye nti naye olunaku olwa sabbiiti bwe lwali lugenda okuggwaako.
Sabbiiti bw'eba eggwaako.
Ng'olunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu.
Olunaku oluddirira lwe lw'olubereberye mu nnaku omusanvu.
Nga lunaatera okukya. Maryamu mangu dalena ne Maryamu owookubiri ne bajja okulaba amalaalo.
Otegeeza abantu b'ewammwe n'ab'ekikakyo bonna ne b'okozesa ne b'okola nabo nti olunaku lwa sabbiiti bwe luggwaako lubeera lwa Saturday bwe luggwaako oluddako lwe lusooka mu nnaku omusanvu. Kiruma tekisoose ggwe. Yate wewana nnyo tekyannumye nnyo. Fena kyatuluma dda. Naye twagala genda mu ggulu. Aleluya.
Amina.
Twagala genda mu ggulu. Twagala kwogera lulimi lwa ggulu. That's the problem. Ekyo kye twagala, that's our challenge. Tetuyinza kwogera lulimi lwaffe. Eggulu ligamba nti sabbiiti ebeera lwa Saturday, nti Sunday lwe lubeerawo, nga sabbiiti eweddeko.
Amina.
Ng'omukisa gwagenze.
Amina.
Era kankulabula omuntu bw'agamba nga nijangu osange ku State Square nkuwe ssente ku sabbiiti n'ogenda enkeera
ku Sunday
nga Yesu yazigaba ogenda kuviiramu awo. Genda kuviiramu awo. Ego gumu ogwakubiri
Marko.
Marko 16 nyire bire soka.
Awo sabbiiti bwe yaggwaako Maryamu Magdalena ne Maryamu nyina Yakobo ne Salome ne bagula ebyakaloosa bajje bamusiige. Awo bwe bwakya enkya ku lunaku olusooka mu wiiki.
Ogwo gwe mulundi ogwakubiri ekigambo sano kirabika olunaku olusooka mu wiiki. Gwe mulundi ogwokubiri ogwokusatu
olw'omwenda
awo
bwe yamala okuzuukira mu makya ku lunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu.
Kirikiri ekyo nyaate ekyo kyanguye nnyo genda maaso.
Awo bwe yamala okuzuukira mu makya ku lunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu n'asooka okulabikira Maryamu Magdalena gwe yagobako dayimooni omusanvu.
Kaakati egyo emirundi esatu gyonna tegiraga nti lwa sabbiiti. Namba satu genda ku Luka 24 onyiro lusoka
awo ku lunaku olw'olubereberye ku lunaku omusanvu.
Muluzungu kyayisa atya? Very early on Sunday,
Sunday morning mu nnaku omusanvu mu matulutulu enkya ne bajja ku ntaana ne baleeta ebyakaloosa bye baategeka ne balaba
ejjinja nga liweddeko. Ogwo gwe mulundi omulala. Nabiri olw'ekkumi n'omwenda
Yokana. Awo kunako olusooka mu nnaku omusanvu.
Exactly. Bible eri clear. Omusajja omu yangi. Bannanga bantu bamanyi oluzungu. Oyo yasoma oluzungu n'ansobola. Nange nali sirutegere. N'angamba omanyi ffe ekitugaana okusinza ku sabbiiti. Kubanga tekiri kiriya bulungi. Kati nenoonya kiriya mu dictionary. Kiki ekitali kiriya? Nemuuza kiki ekitali kiriya? Oli bafa ku Friday ng'enkya ye sabbiiti kiriwa ekitali kiriya? Oli bagamba nti very early on Sunday morning nti olunaku olusooka mu nnaku omusanvu kiki ekitali kiriya? Guyagala kiriya ki? Tulisalira omusango mu ebyo bye twamanya ne bye twali tuteekeddwa okumanya ne twebuzaabuza obutabimanya.
2:19 Yokaana. Awo ku lunaku luli akawungeezi. Ku lunaku olusooka mu nnaku omusanvu.
Exactly. Tulekere nawo. Bakolinso ekisooka genda mugwena mu bakolinso ekisooka 16 olusooka n'olwokubiri. Ngambe biku bakolinso.
Bakolinso ekisooka.
16.
16 olusooka. Naye okukuŋŋaanyizanga ebintu abatukuvu. Nga bwe nalagira ekkanisa z'e Galatiya.
Bwe mutyo.
Nammwe mukolenga bwe mutyo. Ku lunaku olw'olubereberye. Mu sabbiiti. Mu sabbiiti. Buli muntu mummwe. Ategekenga ewuwe. Nga bw'ayambiddwa. Ebintu bireme okukuŋŋaanyizibwa lw'endijja.
Kakati amakulu nti olwo lwakutegeka olisifuli.
Olunaku olw'olubereberye.
Osobola okukola olunaku olw'olubereberye. Obujulizi obulala. Ngenze mubujulizi obulala. Ngende. Kyatwala emyaka egiwera 15 okuwandiika Bayibuli eno. Emyaka emeka?
15.
Terina kyenyega. Okusinza kwonna.
okwera kunakulwa sande mu myaka 15 bakagezi munyo bonanga bagatagate mitwe tewali
Bible eitiba King James Version eyafulumizibwa mu 1611 wandigamenti yeno nye sembedde nyeno jetuli
teina cheyogera ku nsonga eyo the sabbath yakyusibwa
Petero abalowooza nti Petero yeyakyusa
bwe tusoma ku ye Petero akyegaana mu bikola by'abatume essuula 4 somo ly'12 ddala Petero yeyakikyusa yakwata ebisumuzo n'anyola
Naye Petero ne Yokana ne baddamu ne babagamba nti obanga kirungi mu maaso ga Katonda okuwuliramu okusinga
Katonda
mwogere
mwogere
kubanga ffe tetuyinza
kulema
kwogeranga bye twalaba bye twawulira
talina kyawandika kirala talanga nti bwe twatula ne tubaako kye tuteesa Petero tafulumyangako kigambo Whatever, not even a statement. Ekyusa sabiti.
Yokana, kigambibwa bantu ye mutume yasembayo kufa. Ekitegeeza yalina amawulire agasembayo nga Yesu yagenda dda mu ggulu. Baga nti eddinga 10. Mukubikulu 2:18 agamba atya.
Ntegeeza buli muntu awulira ebigambo eby'omunnabbi obw'ekitabo kino. Nti omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo. Katonda alyongerako ku ye ebibonoobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino.
Omusajja ono yafa alayidde nti temuzanyiranga ku Bayibuli. Togyongerako, togikendeeza. Era bujulizi obulala nyongera obanjira ndekerawo.
Yongera.
Bulaganga Katonda yakolera ddala ku lunaku olusooka mu nnaku omusanvu. Lubereberi emu somo olunyira olusooka somo olwokumeka nga bw'oyagala.
Emu olusooka.
Hey.
Olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabuddetabudde n'ekizikiza kyali ku ngulu ku buziba omwoyo gwa Katonda ne gumaamira ku ngulu ku mazzi Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu ne wabaawo obutangaavu Katonda n'alaba ng'obutangaavu bulungi Katonda n'ayawula wakati w'obutangaavu n'ekizikiza Katonda obutangaavu n'abuyita emisana n'ekizikiza n'akiyita ekiro ne buba akawungeezi ne buba enkya olwe lunaku olumu
ekitegeeza ku lunaku olusooka yakolera ddala mu 10 amiina
amiina
tolina musango gw'ovunaana muntu ng'akoze ku lunaku olusooka kubanga ne Katonda kwe yakolera naye ate bwe yatuuka ku lw'omusanvu n'awummula ng'ate takooyi byanjawulo sabbiiti ne sene byanjawulo omu mubereberi omulala muggalanda baba bafaanana
tebafaananira ddala
so according to here mu lubereberye essuula emu olwo lunaku Katonda naye yennyini yazuka nakola mukozi mirimu gye Exodus yekuva 2 somo ly'omunaana
olw'omunaana lugambye tujjukira olunaku olwa ssabbiiti okulutukuzanga
kaakati naalyoka agamba atya
ennaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna
omukaaga kola emirimu gyo tolekaayo na gumu
naye olunaku olw'omusanvu
ekitegeeza ekiragiro kimpa eddembe okukola ku lusooka ku lwokubiri ku lwokusatu ku lwokuna ku lwokutaano ku lwomukaaga naye ku lw'omusanvu ye ssabbiiti eri mukama katondawo kiragiro
era by the way bw'otokola ku olwo olunaku oba omumenyeteeka kubanga okukola tukolera ennaku mmeka mukaaga
tuumula olunaku lwakumeka
olw'omusanvu
namwe abakuuma ssabbiiti kambalabule ennaku omukaaga zino zakukola si zakwebaka tukuuma bukuumi ssabbiiti abaatusooka bajjajja ne bannabbi bonna bonna abaatusooka tebamanyiiyo kirala okuggyako ssabbiiti
Wagamba nti bwati bwayogera Mukama Katonda nti omulyango ogw'olujja olw'omunda ogutunuulira ebuvanjuba banaaguggalangawo ennaku mukaaga ezikolerwamu emirimu.
Ennaku omukaaga ezikolerwamu emirimu sabbiti yokka banaggulangawo genda okusinza. Basibo ne banyama. Kitegeeza bwe kiba nga leryali etteeka. Yusufu, Yesu ogenda mu kanisa e Nazareti ku lunaku lwa sabbiti. Kitegeeza nti bwe yali ng'akola obubazizi mu nnaku zino omukaaga ezo nga abeera mu bajjiro lye. Era akwewuunya bwewuunya gwe abeera mu bajjiro lye. Abatume bonna baalukolerangako kubanga tewaaliwo tteeka libagaana. Teruyitibwangako sabbiiti nga mali olusooka oba olunaku lwa Mukama. Teruteekebwangako butukuvu bwonna nga Bayibuli ebuteekako. Pawulo yakubiriza abantu balukolereko emirimu bakuŋŋaanye. Mu ndagaano empya baalukuŋŋaanirangako kuŋŋaanya bintu ebinaakolwa mu wiiki eyo. Bayibuli terina weeyogera kukuŋŋaana kwonna okutukuvu okwa Sande tekuliiko. Ebyo byatikibwa bulombolombo. Bayibuli tewali Katonda, Yesu, nabbi oba omulala yenna eyalusukkulumya n'akatono. Waliwo eyajja n'asoma olunyiriri ng'alusoma mu kyamu nti waliwo abasukkulumya olunaku olumu okusinga olulala. Sabbiiti si ffe tugisukkulumya nannyiniyo. Toddayo tokiteeka na mubookisi ojja kuswala nga ekibuuzo kyo kizze. Okuti nga abamba sukkulumya olunaku olumu okutusinga endala. Tetulusukkulumya ge olunaku lwange olutukuvu olw'essanyu lwa Mukama yeyalusukkulumya si ffe.
Amiina.
Si ffe tuluteekawo tulugwamu bugwi ne tulukuuma. Endagaano empya terinaamu katundu konna akalaga obutukuvu bwonna obwetaagisa ku lunaku olusooka mu nnaku omusanvu. Tekiriiyo.
Sande.
Tekiriiyo bannange. Nange tekiriiyo. Nali nsoma nenengamba na nseeno omuntu asobola okubafera n'abaferera ebbanga. N'abaferera ebbanga. Awo lwatuuka.
Ng'owooluganda otulabira.
Omusajja mu 305 BC bamuyita Aristotle. Yasomesa ensi nti nabbu byalina amagulu mukaaga, six legs. For 20 centuries, people believed it, and nobody bothered to count the legs.
Okumala ebyasa amakumi abiri, abantu nga bakkiriza nti nabbu byalina amagulu mukaaga, teriiyo yatwala kiseera kubalira ddala amagulu ago okulaba oba ddala gali mukaaga.
Until 20 centuries later,
oluvannyuma lw'ebyasa amakumi abiri nga biyiseewo,
a biologist called Lamarck,
omukukenkufu mu by'obulamu ayitibwa Lamarck,
counted the spider's legs,
n'atwala ekiseera okubala amagulu ga nnababbubi amanyire ddala gali ameka.
Discovered they were eight.
Wulira kye yavumbula kwe kuvumbula nti nnabbubi alina amagulu munaana.
But for centuries,
nayo kumala ebyasa,
nobody asked.
Tewaliwo yatwala kiseera kubuuza.
Because you don't ask a philosopher.
Kubanga omukwenkufu tabuuzibwa.
You don't ask Aristotle, who are you?
Aristotle omukenkufu nga tomubuuza gwani anganga okumubuuza.
Naye ku bino ebyokugenda mu ggulu ffe twebalira amagulu.
Amina.
Ffe twebalira ennaku.
Amina.
Ffe twezuulira ansa.
Amina.
Kaakati abange, kati kansaleko olw'ekiseera mbabuulire bubuulizi bino. Bw'obanga oyagala okumanya sabbiiti gye yava, ogendanga mu Bayibuli.
Amina.
Manyi kiruma naye era nja kukyogera, gwe gwange munnange nange kye bampa. Bw'obanga oyagalwa okumanya sabbiiti gye yava n'emyaka gye yaakamala, osomanga Bayibuli.
Amina.
Bwabango yagala okumanya Sunday keeping gye yava, ogenda mu layibulale mu ensaikolopidiya Britannica ogenda mu gatabo ogenda mu byafaayo history books because you will not get it here in the Bible even if I give you all the money
kubanga tojja kizuula mu Bible muno ensibuko ya Sunday
songa batu batugenda mu guru they will not ask us by using encyclopedias
ebyo kugenda mu guru tebagenda bitubuza mu bitabo bino ebyawandikibwa abaana b'abantu
this is the book
na echi no chechi tabo
your original language
mulimi rwo luzaliranwa
affordable
chosobolera dala lwotegera bulungi
very clear
olulambu lukufo bulungi
era abantu banja akisoma nakati atitongo nasirikira ichajja kitiate kino webuuliza buwerere bwabibuuza da okutuusa abale baasalawo beebalira amagulu ga spider
gannababbafuna
ansa kaakati n'olw'ensonga eyo olunyiriro olw'okubanga teruliiyo eddagala lyaffe nga twagala okumanya gye kyava tulina kgenda mu layibulale naye ate nze siri librarian ate nze tombuuza bibuuzo nti bali baaluggyawa siri mwogezi waabwe ndi mwogezi wa kigambo kya Katonda mbagambye wano tekiriiwo mbagambye kino kye kitusaliza omusango mbagambye Katonda talina kukyusa byalagidde ate naawe tolina buyinza kunyola kyanyodde n'akinyola n'okigolola n'akigolola n'okinyola tolina newankubadde luyinza okulabika obulungi naye ekyo tekiriiyo kakati basebo ne banyabo nkaluubirirwa okuddamu ekintu ekirala mba nina kwegendereza nze olw'okubanga nze neereese wano nkugendereko mu layibulale bwe munanzikiriza ebinaavaamu munaabigumira ŋendeko mu layibulale
gendayo taata
abange njagala ne chairman awulire n'abasirikale abakuuma wano ŋŋende mu layibulale
gendayo ssebo omusumba
wanika omukono njagamba nti abantu baawanika ŋŋende mu layibulale nze nabadde wa bayibuli mu kitabo kye bayita The Voice from Sinai omuwandiisi yaguwandika bw'ati ebyasa by'emyaka mingi ebyayitawo nga Sande tennaba kukuumibwa kkanisa ng'olunaku lwa ssabbiiti ebyasa ebyasa kyasa kirimu
emyaka
ebyasa ekitegeeza kubi Sande ne Saturday ne ssabbiiti kiriwo ekipya ku planeti eno kipya nnyo era oli eyanjeregana ngamba mwamwe libapya ne mugamba singa nsobola okujeregana ndi kujereza kiriwo ekipya ekyajja mu bisatu kyekikadde kino ekyava mu sukwade nesi kyoyita ekipya ekipya kikino ekyajja mu bisa awulire agamba nti ebyasa byamala kuyitawo nga Yesu yagenda dda Yesu weyabeererawo Peetero Yakobo Yokaana Danieri Luka menemu them Bayusufu bonna bonna baakolanga eby'obutuukirivu tebawulirangako tebalabangako ku first day worship as a sabbath you are free to go and worship bwoba okisaze omusazi nti zengenda kubanga lweyazuukira you are free obakubachi kunyumira you are free but when it comes to sabbath don't tochiteka kichigamu tochijeko era mu kitabo ekirala kye bayita Lost Translation of Needers Church History agamba bwati emikolo egyabeeranga ku Sande okufaanana n'emikolo gyonna gyabanga gyakwejalabya ku abantu era abatume tebaali na kirowoozo kyonna okuteekawo ekiragiro bateeka erikwata ku nnaku olwo okukyusa ssabbiiti eyo mu mateeka okugisa ku nnaku olwa Sande ku nkomerero y'ekyasa ekyokubiri get it from me ku nkomerero y'ekyasa ekyokubiri obulimba obw'engeri eno ne butandika era abantu ne batandika okukiraba nga kibi okukolanga ku nnaku olusooka olwa Sande it just came luvannyuma okukuuma Olunaku luno lwa Sande lyajjanga etteeka ebyava mu kiragiro kya Konstantino mu mwaka 321 AD. Emyaka 321 nga muno yakuvaako n'agenda n'abeera emyaka 3. N'otuleno n'okyusa ekiraamo kiba kituufu ekyo?
Si kituufu.
Konstantino yali omu ku bantu abawandikiddwa mu Bayibuli?
Nedda.
Yali munadiini bwana akulembera eddiini?
Nedda.
Yali ali mu kabundu kikanaako eddiini. Hagamba nga ekiragiro kino kigamba bwe kiti, kooti z'abalamuzi zonna, abatuuza abo mu bibuga bonna n'amakolero bonna nga bwe baali ab'okuwummula ku lunaku lwa Sande, kano akannuma ke kali mu kino ka bracket. Encyclopedia Britannica egamba bw'eti, edition ey'omwenda, nti olunaku lwe baasinzizangako enjuba. Nabagambye nti Rome enkaafiiri ensamize. Ensamize. Yo yalina kino. Kakati etteeka ne lijja, Encyclopedia Britannica. Kino kyakiwandiise si kyange. Genda mu layibulale. Mu lukiiko, are you listening? Bandekera.
Tuwuliriza.
Muwanike ngende maaso. Bakamera banampoleriza nti omusajja abantu be bamupisepise. Mu lukiiko lwa Leodokia, luno luki?
Lukiiko.
Ekyalo bakiyisaani?
Laodikia.
Olwaliwo mu 364 AD mwe basooka okusalirawo, baani abasalawo abakiise? Baali baani? Maama Ndeka. Kwe basalirawo kubikwata ku lunaku lwa Mukama, ne bagamba bwe bati, abakristaayo tebajja kukkirizibwa kukwata bya ddiini yaabwe, era n'okutuula ku Saturday Sabbiiti bajjanga kukola ku lunaku olwo. Naye bwe banaazuulibwanga nga bakyakwata eby'eddiini yaabwe, bagenda kuggyibwa ku Kristo. Lukiiko lwa Laodikia. Bino bijja mu Heffel's History of Councils of the Church, volume eyokubiri, papula 316. Bwe nabamaliriza ebintu bino nga tumuwiki egendiggwa ku, nja kuwa buli kapapula mukasomi bulungi.
Amina.
Omusajja munadini n'avaayo n'awandika mu kitabo kye bayita The Faith of Our Fathers, edition 1892, ku papula 11 agamba bw'ati, oyinza okusoma Bayibuli okuva ku lwaleero okutuuka ku kubikkulirwa, era togenda kusanga lunyiriri lwonna oluwa obuyinza okutukuza Sande. Ebyawandiikibwa bikakasa okukuuma Saturday, olunaku lwe tutatukuza. Mu kitabo ekimu ekirala agamba nti okuva ku ntandikwa okutuuka ku nkomera y'ebyawandiikibwa, tosangamu katundu n'akamu akawa obuyinza okukyusa okusinza kw'abantu bonna okujja ku lunaku olusembayo mu Sabbiiti okuluzza ku lunaku olusooka. Kitano. Wulira. Bwe tunyiikira ennyo kukuuma nga tukuumye lusooka, Katonda talina ngeri gy'abikyusaamu. Mu kitabo kya The Ten Commandments, Congregationist yawandiika bw'ati, newankubadde nga tuli banyiikivu tutya okwewaayo mu buli ngeri yonna okukuuma olunaku lwa Sande, naye nga era tuba tetukuumye Sabbiiti. Sabbiiti yateekebwa mu tteeka ery'amazima, tetuyinza kuluwolereza kwewolereza nga tukuumyemu olunaku olusooka. Tewali lunyiriri na lumu mu ndagaano empya olulaga nti tubonerezebwa bwe tutakuuma olunaku lwa Sande. Bano si basevenisi, ndi mu layibulali. Ten Commandments ayongerako, tewali kigambo newankubadde olunyiriri mu ndagaano empya olutugaana obutakola ku lunaku olusooka lwa Sande. Okusinza ku Sande kuba kugoberedde tteeka ery'amazima. Explanation of Catechism. Statement mwenjikungula katendekaba bw'eti, tinaye nga bwe tutalaba kuluŋŋamizibwa kwa byawandiikibwa mu kukyusa kuno tutuuka ku kyenkomerero, tekino kyakolebwa bantu buntu. buyinza obwawe buyinza obwekkanisa so buyinza obwa Katonda. Kyenavudde nkugamba nti tebiruma ggwe wekka, byatulumako dda ne tusirika ne tuwotookerera. Bameka bawotookeredde? Wenyabo mubikola byabatuma essuula bbiri olwasatumu omusanvu. Soko nsomereko mpulireko awo tugira tuwummuzaamu n'ekigambo.
Bikolwa byabatuma essuula bbiri olwasatumu omusanvu
lugamba lutya?
Awo bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma, ne bagamba Peetero n'abatuma abalala nti abasajja ab'oluganda tunaakola tutya?
Bameka abali confused twajja kujjawo kutabuka? Bameka bagamba nange binsobedde kati oba tunaakola tutya ab'oluganda? Teri mwenna mwateredde bulungi, genda kukanisa nungi, mwekubira amiina ya ddala.
Amiina.
Bano baatuula ne basirike nagan tunaakola tutya? Ekintu kino tugenda kukikola tutya? Nga tannaba kuddamu ansa sooka gireke ansa sooka giveeko ssa wansi oyimirire wano ojje okukola exercise jangu oteeka Bible wansi ojje okole bino biwasomerera. Waliwo abajja okumbandiikira ba nakyo kankiddemu wano kustaasa oleme bambi kubonaabona nnyi twabonaabona dda tonziza munnaku nga balaba kati akalenda ze zaatabuka. Tojjukira nga kalenda zaakyukakyuka mwawo mu myaka awo kati n'okubanga bawakana ajumenti eyo tebasobola kubeera ffe ababeera eno gye twebeerera. Boogera Luzungu kanange neegezemu Luzungu ono amanyi Oluganda. The Julian calendar was in use when Jesus was upon the earth.
Julian calendar ye yali ekozesebwa mu kiseera Yesu we yabeerera ku nsi kuno.
Its originator Julius Caesar.
Mutandisi wayo Julius Caesar Kaisari.
Died 40 years before the Christian era.
Yafa emyaka ngana nge kiseera ky'obukristaayo tekinnabaawo.
The week in use in the east at that time.
Era nga baali bakozesa mu kiseera ekyo.
A week gye bakozesanga.
Week gye bakozesanga mu kiseera ekyo.
Is precisely the same as the week of our calendar today.
Ekwataganira ddala bulungi ne week eya kalenda gye tukozesa
leero. Which is a Gregorian calendar.
Eno eya Gregorigori, Gregori.
The days of the month are different.
Enaku ez'omwezi zo za njawulo.
Amannya.
Amannya go ga njawulo.
But the days of the week never change.
Naye enaku eza week zo tezakyuka.
What we use today is Gregorian calendar.
Kalenda gye tukozesa leero gye tugoberera ye ya Girigori.
The week remained untouched.
Nga week zo zaasigala nga tezikwatiddwako.
And the days of the week undisturbed.
N'ennaku eza week nazo tezaatabulwatabulwa.
Just remember that.
Naye jjukira kino nti
the seventh day of the week today,
nti olunaku olw'omusanvu olwa wiiki leero,
is the same as when Christ was here.
Lwe lumu ddala ne Yesu we yabeererawo.
The calendar changes have not affected it.
Enkyukakyuka ezo ezaaliwo okuva mu Julian calendar okudda mu Grigori ezo tezirina kye zaakosa ku lunaku olw'omusanvu olwa ssabbiiti.
Zine naku zo baatuumanga be baagala naye olunaku lwa ssabbiiti lwasigalawo bassebo ne banyi.
Amiina.
Today eri gye wabadde osoma bano emitima bwe gyabaluma. Soma tuwulire. Naye va kulwasa lumu omusanvu kiryoke kiyingire bulungi.
Bikolwa 237. Awo baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma ne bagamba Peetero n'abatuma abalala nti abasajja ab'oluganda tunaakola tutya? Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mummwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okujjibwako ebibi byammwe munaaweebwa ekirabo ye mwoyo mutukuvu.
Tukaba tutyao.
Katonda ono mulungi. Ebiro byonna byobadde tokimanyi. Kati tokitegeera nga akusonyiwa ebiyise.
Amina.
Njagala kulabula ggwe akyenyinyala byenjogera. Tiwaliwo ennyiriri z'ogenda okusangamu obuzibu kanzi kusomere. Olusooka luli Matayo 15 olw'omukaaga paka ku lw'omwenda ne 12 paka 14 tandika.
Matayo 15 olw'omukaaga agambye bw'ati alireka okussaamu ekitiibwa kitaawe mwadibya ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwaweebwa mwe bannanfuusi. Yisaaya yalagula bulungi ku mmwe ng'agamba nti abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya kumimwa. Naye emitima gyabwe gundi wala.
Omutima gumuli wala. Olusomi nolwe nagambye olulala.
Olw'omwenda. Naye bansinziza bwereere.
Kabadde kantawaanya. Bakola ki?
Bansinziza bwereere.
Lwaki?
Nga bayigiriza amateeka g'abantu. Nga bye by'okukwata.
Omuntu yenna bw'ava ku Katonda n'akwata ebyava mu nkiiko. Si nze tonkyawa. Nze nkuyamba kutaputa kino. Bansinziza buki?
Werere
sirina gwensalira musango naye nkugamba obigambo biri bibagambi tunakola tutya nti mwenenye mukama bawandike bujja abasangule kibiisi wali tomanyi bwe byali yajjawo muyazali wawo tengawo yazali wa binolooza ndi kicho
wasomale 12
ole 12 awo abayigirizwa ne bajja ne bamugamba nti omanyi abafarisayo nga banyiga bwe bawulira ebigambo ebyo
atya kuwandika kubimasa. Agamba omanyi nti abantu banyiga
bwe bawulira ebigambo ebyo
era waliwo n'ayinza okusituka kati ng'atawedde ateredde babawulira ebigambo ebyo banyiga. Omuntu bw'anyiga ku kinaamuwonya omusaasira lwolumazeeyo ndyoke mbanyumiza emboozi
ndumazeeyo mpozi ule kumine satu kumina nya na ena damu na abagama anti bulichisimbe chitange owomu guru chata simba chiri simbuli wadala mubareke bebasare abatalaba na yomu zibe wa maso buakule mbera mune bombi bali kwa mubunya
agambye basebo tokiriza kusinziza buki
werere
kino Katonda kyakusabye si kinene nnyo kati obunene bwakyo bwe buluwa mukazi gwe nkokoze ebintu bingi ebinene ebisingana kino obunene obandeeteyo kimu obakireke ng'etendete
leeta
awo olwatuuka
ng'owooluganda otulabira
ng'omukyalo omu ataali weeno ngazara kanaki simanyi bya Uganda wano babikola bityo babino bitufu naye the story yo bwesoma kati omusaikazi ono ng'afuna ekikemo yalina boyfriend wabeera boyfriend bamuganziwe n'agenda n'alekawo omwana nakawere ndowooza yazaala bulungi nga mutaka yenna alikkiriya tewali kimugaana kukyakalamu kyava agenda neyegadangira eyo
nga yakazaala
ngali eyo akomawo bwakomawo asanga akaana kakaaba mbu n'apapa mangu n'akwata akaana n'akayonsa mbu bwe yali akayonsa kayonkako ebiri ne kesika paka n'okulaba ng'ekimbe kikakwata ng'amata gakafuluma mu nnyindo amabeere gakafuluma mu nnyindo nekagweri nekabanga akalambala mama najja edaba wasanga babera kulujja nyazala najja nakati umwana abaddeki nakanange sitegera nange nebafanana bwati namugamba ovawa yegwe ovawa oba kuvuyosa mwana yovawa oba olina kyovudde kyotagalidde
Oina chofude. Oina chofude. Bachara ngabe kunganya becharo. Oina chofude.
Banange mwonsonyi we. Mwemwali umkazi omukugu. Na agama ndia achino changu. Kutaso mwano. Nini dagala nino kandidate. Newe ino kudai uomu saja jubadi. Ajemu kanda uya kabademu. Okoze mudagala lino. Bweka mukoburu unji. Na muvamu wa mazago. Ganyuboti. Gateke mutama. Tambulo kufeli jemua yendeti. Oje wanu gawansi de kumwana. Na ye walaba kuanda weye yavo kwenda bwefanana. Obamu sajono yali akola milima ejaffe jomu chalo mutemi wa manda. Hava kufumula manda. Hava kufuka gari. Olusi tuwe na bilo kuoza. Tuwe na bize nyaba sajja. Na kera bile na kusatu. Hata mine vyo kupapati ya kajam kati hako kuo. Buokoza. Na omukazi ono ya chikola. Ya genda. Mukazi watunga ya gala kutasa mwana. Na teka mwana.
Oh.
Mpuli danga no kutianti. Na ja.
Oh.
Munanga watu kafuba ina science. Munanga science ya kule. Njaka teku yigirizachi. Olaba monsimu nongaruwe ebitu gambi wanga vikarubo nyo.
Naine tubikola.
Atene tubikola. Na ganti genu taka akapala akatayoze buanga. Kama de msajja kakoda mwimidimu.
Ukanywe.
Ukateka nywe kateke mutama. tuko zenge vikaruba binti. Ni wakati genu imidemu stenseni bakuambulule. Wano waisa no kwa umutu kubali bambulude musitenseni wakati no yambule ngwe. Zonone tuko wansi. Nganaka kuambulula. Nako ketaka kuambulula. Nako kubusajyo umu kuambulula. Nino kwa nukati banangi. Nakano kaliko kalwadi. Tunuli daba sajja ba sadaka abana. Ngo mulaba kakazu kayambade. Nen tunula. Nenga agamanti. Njagala mtu kwa mwano mtu naguleta. Ayagala bugaga. Sungo bugaga tayina jabu tuwala. Kisaja kama nakabu uzani mwana. Nika chukukuta abana mwana. Okole mitu mifanda webiti. Okumeza kuchaluku nongoli mulogu. Eye kati oyagala sende zikolichi. Nemuze chibuze chali cha nasari. Nemugamati kwesina kukuli dengateo. Medi ni italenga. Pia ya kafuruma. Usopo lojiku tulaku inga tunafa. You can't. Katotila abantu bachi katotila gulangato. Teweta agasawa. Teweta agasimu. Oni mumi haka nsambuloga. Oni miaka chinananga mchite muita rubale. Nganawo samina ngukubansasi. Wawe. Sitani mukambwe. Tuja muiga kuwa na jebuja. Obanga muko lebi itili lebi nene. Chichechi kugano gendo kusinza kusabidi. Sitani inga walu gezi gezi. Lwacha kogezo rudi changu manye chitufu. Chitiwa, njaka na chitiwa, entebe yange, ateba mmanyi, bana gamba batia, bana gamba batia, bana bazi siwa kutawanya. Ebitiwa vyo na Bible kama tebikiri la magombe, neda. Bufofa bufine tukuzika, tukuja mkalina, tukuzika, teka tuwaku yigida mageza kuzika, tukutwala wamwe wala mchalo, tukuzike, nukampala kusemintu wafu. Nebo ndabe tuwazike Kampala tujaba simulayo. Luachi. Kubanga takalige enda kobi intubi ya magezi singao. These are goods without value. Atamu na agana chinga. Waliwe na awa iwamwe kuchalo. Nekutivimbi lava. Nebaja neba simulawa fuma kumi ya asatu chirochi mu. Muge no kuzuku angabe nabi tuli. Mwani mutuli mamu abantu babada ke mizimu nebo ogera. Jino ungate jiogera. Makumi ya asatu jono nejiba misiru jono jono nebajisiba kujo. Najono jono jono. Nebajitwa ne mamuzike chankwanzi. 30. Njaka de kutegeza. Luacho li miridwe choku genda mugu. Gwetule banga sitani mugezi nyo. Tuwa higizo kubatiza no chitegera. No sirika. Kati njigereza sabiti. Kati ono. Lwenu naku lwenko lako sente. Hatu naku. Baka mabange. Kamiza muli. Baka mababa gendo kolachi. Bazisi na wo. Nishomera balumi. Satu satu nenya.
Agambye bwati. Kubanga chivachi abamu balumi satu oloku satu. Kubanga chivachi abamu webata bana kukiriza. obutakiriza abaabwe bulijjawo obwesige bwa Katonda kitalo nedda. Katonda abeera wa mazima.
Gwe ne bw'onookola ebyo byonna tekijja kujjawo Katonda kye yagamba. Katonda abeera wa mazima.
Katonda abeerenga wa mazima.
Ne
buli muntu abeerenga mulimba nga bwe kyawandiikibwa.
Ne bwe mwenegatta abantu ne muwera bangi nnyo mwenna nga mulimba musigala. Waliwo yajja n'agamba nti amazima begabo ekintu bwe kikolebwa ennyo okumala ekiseera ebe tukikiririzaayo ekyo kyabula tukyalina kyakikolera. Maama ku byeggulu nabyo bizannyirako.
Njagala nsomere 26 Isaaya olw'okubiri.
Olwokubiri lugambye nti muggulewo ensigi eggwanga ettuukirivu erikwata amazima liyingire.
Akuyingiramu abakwata amazima mukikubira amiina.
Amiina. Amazima ogategedde osirisirwa kitiibwa. Amazima ogategedde otya nti bajja kugeya. Amazima ogategedde mbu omusajja mbu omukazi ojja kufa wasa omulala ate naye amuyite swiiti era amuyite diya tebijja kukyuka nnyo. Waliwo eyagamba nti kyogamba nti bwe nfa omukazi akkirizibwa okuleeta omusajja mu nnyumba yange konze mu nnyumba okomye kumpi akkirizibwa omuteeka ku kitanda kyo era n'amuyita n'amannya agago gennyini bw'aba ayagala. Why bwewafa tewagenda kutambula kulambulako nti ogenda kudda. Kati gwe tegeera nti ebintu bikole ng'okyali mulamu. Njagala okulabula abantu teri kyogenda kutereeza ng'ofudde ng'okyali mulamu. Genda osinze Mukama mu mazima. Amiina.
Bikolwa 5:29.
Lugamba lutya?
Naye Petero n'abatume ne baddamu ne bagamba nti kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu.
Aleluya.
Amen.
Agambe kitugaana okuwulira Katonda okusinga abaki
abantu.
Kimu kitugaana okuliraani okusinga abaki
abantu. Balungi tubasseemu ekitiibwa naye takugaana ku byokugenda mu ggulu tateekeddwa kubeera nkonge. Tateekeddwa kubeera nkonge. Bayibuli egamba nti omuntu tagenda kubaako butali butuukirivu bwa kitaawe oba obwa nnyina oba obwa muwala we oba muta. Kati gwe tobaliwa ku butuukirivu bwa kitaawo. Kitaawo muleke oba ayendayende. Mubuulire bwagaana togenda na butuukirivu bwe. Leka kubeerawo ng'olowooza nti kitaawo yakusalirawo. Kitaawo akusalirawo ku birala ku byokugenda mu ggulu. Tewali akusalirawo. Omusajja omulaawe eyali ava w Ethiopia yategeerera mu kkubo n'ategeera Yesu agenda okutuuka mu Ethiopia ng'awedde okubatiza. Amiina.
Kyovala nanomu abantu abazze wano mulala yavuddewo agenda okuddayo ng'awedde. Lwaki agwa? Kubanga ne bwe tuba tufa tetusiibula. Birofu obufyawo ne bwe baba liawo 7:20 baliawo bagenda okulaba ng'anafudde. Kati olinda kuba bbaayi yaki ogikubiraani. Agamba kitugwana okuwulira Katonda. Babeka abagana nga ekigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Nze mwenna abantu mbaagala nnyo. Nina mikwano gyange bangi abakola ebirala ebifaanana bwe bityo. I love them. Naye ate okwagala kwange kuwagala bambi bategeera amazima. Nze naye sira sibagaana gawakanya. Dembe lyabwe gawakanya ne bagenda mugenda nga tebanyiize bambi. Nibagira mugenyi nga bamativu nibagati wangi. Saji ya yogera, netutwabitegera, netunyiga bonyizi, netutambula netugenda. Tuwate chino. Atenga nebi uta tebina makuru. Bible yeraga, ntigeye nabu haliba kumibwa. Wali wagendo kubera moneta. Kamanda. Mamudumizo mkuru wakule mbele jerigena mgeyena. Musome, kubikuru wabili mumunana.
Kulirwa 2:1 olw'omunaana lugambye.
Asoko lekeba malo kusabulungi. Are you ready? Aluwa soka mugeena namba 1.
Nayabati.
Damu.
Nayabati.
Aha.
Nabatakiriza.
Nabatakiriza.
n'abagwagwa
n'abasi
n'abenzi
n'abalogo
n'abasinze
ebifaananyi
n'abalimba
bonna
omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti kwe kufa okwokubiri.
Yokana bwe yalaba ng'eyasooka ku layini teyali musiyazi, eyasooka ku layini yali si mubbi, yali si mwenzi, yali si mulogo newankubadde n'abalogo baabookya, naye eyasooka ku layini ani?
Abatiitiizi.
Ofumbo ekitiibwa nze nkulira waffe, nze nkulira lubaale we waffe. Kasita omuntu ati okukola ekituufu mugeyeena kati Katonda ayagala nnyo ono y'abaasooka kubanga yategeera amaki
amazima
n'akulupya makulupye n'abeera bamwita gulyokereeyo gulyokereeyo oba Mukama alibikyusizeeyo gulyokereeyo gye bali mu ofiisi eriyandaba ku TV aliawo mu ddiiro lye naye ategedde amazima agategeredde ddala talina nakyalimba ategedde ate abadde yagategeera dda bayibuli agirina esula wuwe oluzungu alumanyi wafuna otya diguli notomanya nti fulayidi lwafulayidwa lwa mukaaga diguli kikaki wafuna otya diguli atamanyi nti saturday lunaku lwamukaaga saturday lunaku lwomusanvu saturday lunaku lusooka wakifuna otya wasuna otya diguli ne bakutikkira bamunda babateekako neyokusatu eyokubiri neyokusatu nga tokimanyi nti baptism means immersion. Olimba bulimbi tokyaso otegedde naye oli mutiitiizi obwami bugenda, obukulu bugenda, omulimu gugenda, amaka gagenda, ekitiibwa kigenda. Soma kati soma na maanyi nnyo tumalirize. Soma Ezekeri 12, gano magezi gaweebwa buli muntu yenna atudde mu lukuŋŋaana luno, ga bwereere, dembe lyo okugaagala, dembe lyo okugagaana.
Ezekeri 12 olusooka era ekigambo kya Mukama kyanjigira nga kyogera nti omwana w'omuntu obeera wakati mu nnyumba eyo enjeemu abalina amaaso ag'okulaba so tebalaba, abalina amatu ag'okuwulira so tebawulira, kubanga nnyumba njeemu.
Amatako okuwulira ogayina, amaaso agalaba ogayina, byonna n'obisoma n'obitegeera, wabisoma na mu primary n'obitegeera, okuzza obimanyi, oli wano obimanyi, nze gwange wakujjukiza, sirina na kipya nnyo kye ntaddewo, wabula okuteerawo obuteeza embeera, ojjukire ebyo bye wasoma, ojjukire ebiri ku kalenda, ojjukire ebiri mu bitabo byonna. Agambye nti bw'obigaana, eyo nnyumba nji
njeemu.
Era ekigambo kya Mukama kyanjigira nga kyogera nti omwana w'omuntu obeera wakati mu nnyumba eyo enjeemu,
abalina
amaaso ag'okulaba so tebalaba, abalina amatu ag'okuwulira so tebawulira, kubanga nnyumba njeemu. Kale gwe omwana w'omuntu weetegekere ebintu eby'obuwaŋŋanguse, ositule okusenguka misana bo nga balaba, era olisenguka mu kifo kyo n'odda mu kifo ekirala bo nga balaba, mpozi balirowooza newankubadde nga nnyumba njeemu.
Nga gw'okoze ekituufu wekanga bano abitegeera, gena maaso.
Era oliggyamu ebintu misana bo nga balaba ng'ebintu eby'obuwaŋŋanguse, era olivaamu wekka,
si mu groups, ngera bwetufa tufiira wekka.
Era olivaamu wekka akawungeezi bo nga balaba ng'abantu bwe bavaamu abagobe bwewaabwe. Sima ekisenge bo nga balaba, oyiseemu ebintu, bisitulire ku kibegaabega kyo bo nga balaba, obifulumye ekizikiza nga kikutte, olibika ku maaso go oleme okulaba ettaka kubanga nkutaddewo okuba akabonero eri ennyumba ya Isirayiri.
Basaba mwenna abawulidde ebigambo bino byonna bye nsomesezza naddala ennaku zino essatu ez'omuddiriŋŋanwa, mulimu gwo okubiteeka mu nkola, abalala nga bakola ki?
Nga balaba.
Newankubadde ng'eneebayo abajeemu, obaoliawo Katonda yalinda ggwe bategeere bave mu bujeemu bwabwe. Katonda akuwadde omukisa obeere mulamu, wandibadde wafa jjuuzi, baakulongoosa era ggwe nodda engulu, abalala baafa, obubenje buli ku nguudo naye ggwe w'oli. Abantu baffe ebintu ebitaliimu Mukama gwe naabikuyisizaamu. Ensi ekuloze, ensi ekufuyidde emindi, ensi ekuteze obutwa, ne buwanywa tebwakutta. Katonda akukuuma, ali ku pulaani yakukukusoga ende mu ggulu. Aliso mbaka bubu no, sengu kamisana, okole Katonda kyayagala, ngesio nekole etya.
Ngabalaba.
Bameka bagamba ndi nze ndirwedde okukola Katonda kyayagala, kama mbaya mbaya, yimirira. Sina kisinga kawo. Katonda, ayogedde eddoboozi. Jye yagamba nti bamuli eddoboozi lyange. Temuka kanyaza mitima gya moyo. Bwe twali tuli mu ntalo, nabuulirako omusajja n'atuuka ku kiseera n'atuuka mu mbeera eyo. N'angamba mukajo basaali musumbeera. N'angamba ebigambo ebyo mbyagadde naye engeri gye tukyali mu lutalo. Bwe nakkiriza nnyinza okuwulwa ampe mmere, mukyala wange ajja kunyiiga, ate nja kufiira mu nsiisira. Naye ky'oba onsabira mbeerewo, olutalo bwe luliggwa ne ndyoka nzira mu bya Katonda. Ne mugamba pulaani y'olutalo okuggwa ng'oli mulamu ogiwandiika mu katabuko oba oteeba kiteebe. Naga ni Mukama anansaasira, yafiira mu lutalo. Tetumanyi oba Katonda atwala abantu abalina obubezi ekirowoozo. Bible tetulagangayo bantu bagenda na kirowoozo. Waliwo abantu abagenda ne bamudiisa abantu nti okubatiza tekulina makulu, kintu kiri mu mutima, gwe kasita okukkiriza n'omutima gwo kiba kiwedde. Njagala okukulabula, ndeeteraayo omuntu omu mu Bible yabatizibwa ng'abatizibwa mu mutima. Nokolerayo nti bambi yono yabatirizibwa mu muki? Bible yeraganga abantu bwe bakkiriza n'omutima gwabwe, akabonero ak'okungulu kufa n'okuzikula kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kiki ky'olinda? Katonda akukolere ki? Ayogedde owulira, ne kati wiwulirira ddala, tewali nsonga gy'olina. Arguments zonna ezireeteddwa n'olunaku lwakolabwe nti lunyumira, tuzina, tubuukamu, ebyo binyumya tonyumya. Tuli ku byabulokozi, tobigattagatta na kintu kirala. Obulokozi tobugattanga na ssente, tobugattanga na musajja, tobugattanga na kintu kyonna. Nabasomera omuwandiisi omu yagamba nti omuntu yenna bw'alifiirwa eggulu aliba afiiriddwa bimeka?
Byonna.
Byonna obifiiriddwa, ofiiriddewo. Bw'olifiirwa eggulu togenda kuba ky'ofunye, kubanga n'omukazi togenda mutwala, togenda funa mwana. Bw'ofiirwa eggulu tolina ky'osigaza, kuba ne ku nsi tosanyuse. Bamika basanyufu abali ku nsi kuno, everybody is suffering, buli muntu alikaweweera, buli muntu alina obulwadde omunuma. Bw'oba tolumiddwa, abaana bo balwale, mukazi walwadde, nyoko alwadde, wafiirwa abantu bo. Tulina famiri ezifudde zonna ne bafa mulundi gumu, ne bakuba amasasi ne bafa. Katonda leka kumusaagisa saagisa ng'otegeera amazima. Amazima bw'ogategeera gateeke mu nkola right then there. Leka kugamba nti kangende mbuzo ono, buuza, you are free. Naye teri kibuzo kitalina ansa wano. Bw'olaba byakubuulira anyumya mboozi. Ng'omugamba kitugwanira okuwulira Katonda okusinga baki?
Abantu.
Era wano njagala kuyita omuntu yenna abadde takuumangako ku ssabbiiti eno ng'alowooza nti lwa mukaaga naye mu nnaku ebbiri ategedde nti lwa musanvu era ya ssabbiiti eri Mukama Katonda we owanika ku mukono n'enkulaba katusabe taata omulungi tweyanzizza olw'abantu bano abayimiridde mu maaso batandika olugendo lwabwe leero bakyatudde leero bawandike mu kitabo ekyobulamu ekyomwana gw'endiga
amiina
olwo lwe lugendo lwe batasobola kuyimiriramu bokka bakwatizeeko bayigirize bawanguze nsaba bakyayina ebibuuzo bingi Mukama biddemu abantu bano bakyalina ebyetaaga okutegeera n'okumanya abatalina mirimu bagifune abalwadde bawone n'abanyigirizibwa bateebwe nkwanjulira ffenna abayimiridde mu kidaala kino wano ne weru w'eggwanga n'abatali wano abali mu mayumba gaabwe abali ku makanisa agali mu sitenseni zonna abali mu mmotoka zaabwe nga bawuliriza buli muntu yenna awaddeyo obulamu bwe Mukama kiddira eri omuntu okugenda mugeyeena ng'ate wateekawo enteekateeka y'obulokozi
amiina
ssabbiiti tetulokola naye ate okuyita mu ssabbiiti tusemberera Katonda
amiina
ssabbiiti kaboneroko ssabbiiti ndagaano ya mirembe na mirembe njagala abantu bano bayingire mu ndagaano eno ey'emirembe n'emirembe
amiina
ssabbiiti tewagikolera bayudaaya kuba Katonda si muyudaaya ssabbiiti wagikolera abantu bonna buli muntu yenna asobole okusemberera akusinze mwene mazima
amiina
kituufu tubadde tetwabitegeera naye wano we tutegeeredde buli muntu musonyiwe akutegedde era omuwandiike bujja
amiina
kyenva nsaba omukisa gwa kitaffe n'omwana n'omwemutuku gwiramu n'abaana abazze mu maaso gwiramu n'abo abayimiridde n'abatulabira mu mayumba gaabwe madiiro ne mu motoka nga batambula okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe